Yoyo Shabani Juku. Sara Kwata. Yes, Shabani.
You see the badness.
Don't be banga.
Yeah. Siri mwana wachitawo tano Uyogere vigamu kumitano Tuli mochibalo sabadola vitano Choka ndine vyana vitano ha. Vicente vingi ingate vijia msao Bukaga bunoma uyito msao Chichi tonkwata msao Tuli wa traffic sigwa kasao Oh man Buti nganene BBL bina liokole In a defense agamba mnyankole She got mixed jeans and babina sikole mbonombo Half Brazilian, half Rwandese, half Japanese, half Chinese, half Congolese, Senegalese, half Sudanese Tell ya msinga views
Tonda rasa, tonda visa
yeah. Bwenywa, rachi kwa tamira Bemba nja kwa yambala kapira Bemba nkola kwa sasulu wa masala Nja kuwe monde, tone sunaza Kati gusale, vamo lokale Oli niteka nkutwale kutale Toli mugezo, oli musiru kale Ubongo waga gamboga mkatale Mchira kwa mbuzi chukase musale Kuteke wa mpale yange tuchamu Walinyi ya maje chono chichamu Oja kubire no nyanja sitamu Wesiga vichinga toli wakalemu Face ya brown, bina liya black Bisambu vyeru, mavivi gali duck Mpola, toja kulinya aqua Doli half Rwandese, half Japanese Half Chinese, half Congolese Senegalese, chokangu singa views Chokangu singa views
Tonda rasa, tonda visa
yeah.
www.mp3ugandanmusic.com